chinakachanganya na kigodoro godoro chuchu sio saa sita saa tano kasoro kasoro girl you want a vacation twende komoro komoro una mwanya wa kichaga uchochoro chochoro
ya body bam bam tina tam tam vile natafuna utasema gam gam so bebe kam kam twende zam zam mida ya mikate kuipaka jam jam yo yo yo. Kama toko Jamaica mwendo wa cigarette tunawasha malaita. So baby do like a fighter, bend down pose tukulenge ma sniper.
I like the way you do like this. The way you do like this, eh. I like the way you go my sis. The way you walk like me, it's like Kati.
Walk
Kati.
Walk
Kati. Kati. Kati.
Walk
like Kati.
Walk
Kati.
Walk
Kati. Kati.
Nacho kitonge timo laiwa uyanikuone taka ni jazibo watomora mkati meambo baby wakabata na
saka huya kuno kurumitanda nono kera maimana kaskiza
baby wakabata na ye bata na ye duda kukuone everyday tinewe day.
Mama, kakini ta lava lava.
Ona kade.
Kukuwe aple si buwana. Twende kwa Passion Java.
Ona kade.
Passion Java Records.